Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya mbere. Jyewe Petero intumwa ya Yesu Kristo, ndabandikiye mwebwe b'Imana yitoranirije, mu basuhuke batataniye mu ntara za Ponto, na Galati, na Kapadokiya, na Aziya, na Bitiniya. Imana Data yabatoranyije, ikurikije umugambi yagize kuva kera, Mwuka abagira intore zayo, kugira ngo mwumvire Yesu Kristo. Mwezwe n'amaraso yabameneye, Imana nibagirire ubuntu, ibahe n'amahoro bisesuye. Nihasingizwe Imana, Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, yo yatugiriye imbabazi. Yaduhaye kuvuka ubwa kabiri, tukaba dufite ibyo twiringira bihamye. Tubikesha izuka rya Yesu Kristo mu bapfuye. Bityo, mutegereje umunani, mwabikiwe mu ijuru utabora, utandura, ntunacuyuke. Kwizera Imana kwanyu gutuma murindwa n'ububasha bwayo kugeza ubwo muzabona agakiza kagenewe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nibyo bibatera guhimbarwa n'ubwo ubusanzwe mwagombaga kumara igihe gito mushavuzwa n'ibigeragezo bitari bimwe. Icyo bigamije ni ukugira ngo kwizera kwanyu kugeragezwe. Koko kandi kwizera kwanyu kurusha kureza haba agaciro, kuko yo yangirika n'ubwo iba yacishijwe mu ruganda. Bityo, igihe Yesu Kristo azahishurwa, azasanga mumeshesheje ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro. We muramukunda mutamubonye, mukanamwemera mutaramuca iryera. Niyo mpamvu muhimbarwa mugasimbagizwa n'ibyishimo bitavugwa byuzuye ikuzo, kuko mwegukanye agakiza mwari mwizeye. Ako gakiza niko abahanuzi bashakashatse babishishikariye, bahanura ibyerekeye ubuntu Imana yari kuzabagirira. Bihatiraga kumenya ibyo Mwuka wa Kristo yabagaragarizaga, igihe bizabera n'ukuntu bizamera. Kuko Mwuka uwo wari muri bo yahoze ahamya imibabaro Kristo azacamwo n'ikuzo rizakurikiraho. Imana yahishuriye abo bahanuzi ko ubutumwa yabashinze atari bo bugenewe, ahubwo ko ari ubwanyu. Ubwo nibwo butumwa bwiza mumaze kugezwaho ubu ngubu n'ababo bazaniye, bafite ubushobozi bwa Mwuka Muziranenge, bohererejwe avuye mu ijuru. Ubwo butumwa abamarayika nabo babufitiye amatsiko. Nuko rero nimuhaguruke mwitegure, mwirinde gutegekwa n'inda, mwiringire rwose ubuntu muzagirirwa igihe Yesu Kristo azahishurwa. Mwumvire Imana nk'abana bayo, mureke gukurikiza ibibi mwararikiraga kera mukiri mu bujiji, ahubwo muba baziranenge mu myifatire yanyu yose, nk'uko Imana yabahamagaye ari inziranenge, kuko ibyanditswe bivuga ngo
mube abaziranenge kuko nanjye ndi umuziranenge.
Ubwo mwiyambaza Imana muyita so, yifata abantu bose kimwe, igacira umuntu wese urubanza ikurikije ibyo yakoze, mujye muyitinya mu minsi musigaranye mugicumbitse ku isi. Muzi ko atari ibintu bitagaciro nka feza cyangwa zahabu byabacunguye ngo muve mu myifatire y'imbura mumaro mwatojwe na basogokuruza, ahubwo icyabacunguye ni amaraso ya Kristo y'igiciro gikomeye nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ubusembwa. Imana yari yaragennye ko Kristo akora ibyo mbere y'uko isi iremwa, maze muri ibi bihe by'imperuka imugaragaza kuberamo. Niwubaha kwemera Imana yamuzuye mu bapfuye ikamuha n'ikuzo, bityo ibyo mwemera n'ibyo mwiringira bikaba bishingiye ku Mana. Mwiyejesheje kumvira ukuri kw'Imana kugira ngo mukundane bya kivandimwe nta buryarya. Nuko rero mushishikarire gukundana mubikuye ku mutima, kuko mwabyawe ubwa kabiri bitakomotse ku mbuto ibora, ahubwo ku mbuto itabora, ariyo jambo ry'Imana rizima kandi rihoraho. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo
abantu bose bameze nk'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'indabyo zo ku gasozi, ubwatsi buruma indabyo zigahunguka, ariko ijambo rya Nyagasani rizahora witeka.
Iryo jambo ni ryo butumwa bwiza babagejejeho. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya kabiri. Nuko rero nimwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi n'uburiganya bwose, uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Nk'uko uruhinja rukenera konka, aba ariko namwe mwifuza amata adafunguye, ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo atume mukura mugere ku gakiza. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo mwamaze gusogongera mumenye uko Nyagasani agira neza. Nimwegere Nyagasani, we buye rizima abantu banze, nyamara rikaba ryaratoranyijwe n'Imana kandi rifite agaciro kuri yo. Namwe nimumusange muri nk'amabuye mazima, kugira ngo mwubakwe mube inzu ya Mwuka, bityo mube imbaga y'abatambyi b'intore z'Imana, mushinzwe kuyitura ibitambo biyishimisha mubikoze ku buryo bwa Mwuka kandi mubishobojwe na Yesu Kristo. Nako ibyanditswe bivuga ngo
dore nshyize muri Siyoni ibuye natoranije rifite agaciro ngo ribisanganye rukuta, urifitemo icyizere ntazakorwa n'isoni.
Nuko rero mwebwe abemera Kristo, iryo buye ribafitiye agaciro, ariko kubatamwemera ngo
ibuye abubatsi banze niryo ryabaye isanganye rukuta,
kandi ngo
iryo ni ibuye risitaza abantu ni urutare rubagusha,
kandi koko barasitaye nk'uko babigenewe kuko batumviye ijambo ry'Imana. Ariko mwebweho mu rugoko bwatoranyijwe n'abatambyi bakorera umwami Imana n'abantu baziranenge n'ubwoko bwayo bw'umwihariko, bityo mwamamaza ibikorwa bitangaje by'Imana yabahamagaye ngo muve mu mwijima mugere mu mucyo wayo w'agatangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko ubu muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwari mwaragiriwe impuhwe, ariko ubu mumaze kuzigirirwa. Nshuti nkunda, ndabihanangiriza mumeze nk'abanyamahanga n'ibicibwa kuri iyi si, ngo mwirinde irari muterwa na kamere yanyu, rirwanye ubugingo bwanyu, mugire imyifatire myiza hagati y'abatazi Imana, kugira ngo nubwo babasebya ngo mugira nabi babone ibyiza mukora bizatume baha Imana ikuzo umunsi izaza muri twe. Ku mpamvu za Nyagasani umugenga wanyu, mwemere kugengwa n'umutegetsi uwo ari we wese, yaba umwami nyir'igihugu cyangwa se abatware be yatumye guhana abakora nabi no gushima abakora neza. Koko rero Imana ishaka ko mukora neza ku buryo injiji z'ibipfayongo zibura icyo zibavugaho, mumere nk'abantu bishyira bakizana. Nyamara ukwishyira ukizana kwanyu ntimuguhindura urwitwazo rwo gukora ibibi, ahubwo mugenze nk'abagaragu b'Imana, muha abantu bose agaciro, mukunda abavandimwe banyu, mutinye Imana, muha umwami agaciro. Bagaragu, mwemere kugengwa na bashobuja, mujye mububaha rwose. Ntimwubaha abagwaneza n'ababorohera gusa, ahubwo mubahe n'abanyamakare. Erega bishimisha Imana igihe umuntu yihanganira kugirirwa nabi arengana, abitewe no kumva muri we icyo ishaka. None se mwashimwa mute igihe mwihanganiye gukubitwa muhorwa ibyaha byanyu? Ariko rero igihe mwakoze neza mukabihorwa maze mukihangana, ubwo nibwo muba mushimishije Imana. Ibyo nibyo Imana yabahamagariye, ko Kristo nawe yababajwe ku bwanyu, bityo akababera urugero kugira ngo mujye mugenza nkawe. We nta cyaha yakoze, nta n'iby'ubutiriganya yigeze avuga. Yaratutswe ntiyasubiza, bamugiriye nabi ntiyabakangisha, ahubwo yaragize Imana icimanza zitabera. Kristo ubwe yatwaye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku musaraba, kugira ngo tube dupfuye ku byerekeye ibyaha maze tubeho dutunganiye Imana. Erega inguma ze nizo zabakijije. Mwari mumeze nk'intama zazimiye, ariko none ubu mugarukiye umushumba wanyu ari we uyobora ubugingo bwanyu. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, umutwe wa gatatu. Namwe bagore, buri wese yemere kugengwa n'umugabo we, kugira ngo nubwo bamwe baba batemera ijambo rya Nyagasani baryemezwe n'imyifatire yanyu, mutiriwe mugira icyo muvuga. Bazareba gusa imyifatire yanyu itagira amakemwa n'ukuntu mwubaha. Umurimbo wanyu ntukabe uw'inyuma, nko kuboha imisatsi, kwambara ibyakozwe muri zahabu cyangwa se imyambaro y'akarusho, ahubwo umurimbo wanyu ube uw'imbere mu mutima, ni umurimbo udasaza w'ubugwaneza n'amahoro. uwo ni ufite agaciro gakomeye ku Mana. Abagore ba kera biyeguriye Imana bakayiringira, niko nabo barimbaga, buri wese agengwa n'umugabo we. Niko na Sara yari ameze, yubahaga Aburahamu akamwita umutware we. Namwe muba mubaye abana be iyo mukora neza, mudaterwa ubwoba n'igikangisho icyo ari cyo cyose. Namwe bagabo, buri wese abane n'umugore we amufata neza, kuko abagore badafite imbaraga nk'izanyu. Mujye mubaha agaciro rero, kuko muzaherwa hamwe nabo umunani w'ubugingo Imana itanga ku buntu. Mugenze mutyo kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Ahasigaye mwese muhuze ibitekerezo, muhuze n'umutima, mukundane bya kivandimwe, mugirirane impuhwe kandi mwicishe bugufi. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse, ahubwo mumwiture kumusabira umugisha, kuko namwe Imana yabasezeranyije umugisha wayo igihe yabahamagaraga. Ibyanditswe bigira biti,
ushaka ubugingo no guhorana amahoro nafata ururimi rwe ye kuvuga ibibi, afunge n'umunwa we ye kubeshya, azibukire ibibi akora ibyiza, ashakashake amahoro ayaharanire. Kuko Nyagasani ahoza ijisho ku ntungane, atega amatwi akumva ibyo zisaba, nyamara arwanya inkozi z'ibibi.
Mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ryo gukora ibyiza? Icyakora nubwo mwababazwa muzira ibikorwa bitunganye, nabyo byababera ihirwe. Ntimugatinye abantu kandi ntimugahagarike umutima, ahubwo mwiyegurire Kristo abe umugenga w'imitima yanyu, kandi muhore mwiteguye gusubiza umuntu wese wabasaba gusobanura ibyo mwiringira, ariko mubikorane ubugwaneza no kwicisha bugufi. Mugire umutima utabarega ikibi, kugira ngo abasebye imyifatire myiza mukomora kuri Kristo babe ari bo bakorwa n'isoni. Niba Imana ibishaka, ikiruta ni uko mwababazwa muhorwa ibyiza mukora aho guhorwa ibibi. Kristo nawe yapfuye rimwe rizima kubera ibyaha byanyu, we ntungane apfira abagome kugira ngo abageze ku Mana. Igihe yari ku isi baramwishe, maze kubera imbaraga za Mwuka arazuka aba muzima. Yakoresheje Mwuka atangariza ubutumwa bw'Imana abapfuye bagizwe imfungwa. Nizo bantu bari baragomeye Imana, nayo ikabihanganira igihe cyose Nowa yubakaga bwa bwato bunini. Muri ubwo bwato hagiyemo abantu bake gusa, ndetse n'umunani bonyine bakijijwe n'amazi. Ayo mazi ashushanya kubatizwa, ari byo bibakiza namwe muri iki gihe. Si uko yuhagira umuntu imbyiro zo ku mubiri, ahubwo ashushanya kwiyegurira Imana k'umuntu ufite umutima utamurega ikibi. Ako gakiza mugakesha izuka rya Yesu Kristo wagiye mu ijuru, akaba ari iburyo bw'Imana, aho yahawe kugenga abamarayika n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya kane. Ubwo Kristo yababajwe mu mubiri, namwe mugira ayo matwara ye, muyitwaze nk'intwaro. Umaze kubabazwa mu mubiri aba atandukanye n'ibyaha, bityo igihe mushigaje kubaho mureke gukurikiza ibyo abantu bararikira, ahubwo mujye mukurikiza ibyo Imana ishaka. Erega mwamaze igihe gihagije mukora ibyo abatazi Imana baharanira. Dore ibyo mwabagamo: ubwomanzi n'irari, ubusinzi n'inkera n'ubunywi, kimwe no gushengerera ibigirwamana, kandi cyo ari ikizira ku Mana. Ubu rero abatazi Nyagasani basigaye babatangarira, babonye ko mutagifatanya nabo gukabya kwiyandarika, bityo bakabasebya. Nyamara ibyo bazabibazwa na Nyagasani witeguye gucira imanza abazima n'abapfuye. Icyo cyatumye ubutumwa bwiza butangarizwa abapfuye nabo baciriwe urubanza bakiriho ku isi, kugira ngo babeho uko Imana ishaka babikesha Mwuka. Iherezo ry'ibintu byose riregereje. Kubera iyo mpamvu mujye mushyira mu gaciro kandi mwirinde gutegekwa n'inda, kugira ngo mubone uko musenga. Mbere ya byose mukundane urukundo rudatezuka, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mujye mwakira abashyitsi mutinuba. Umuntu wese uko Imana yamuhaye impano ajya ayikoresha yunganira abandi ngo abe umunyabintu ukoresha neza impano izo arizo zose Imana yamugabiye. Nihagera uterura kuvuga navuga ibyo ahawe n'Imana gusa. Nihagira ukorera abandi abikora n'imbaraga ahabwa n'Imana. Nibwo Imana izahabwa ikuzo byimaze yo kubera Yesu Kristo. Nahora n'icyubahiro n'ubutware iteka ryose. Amina. Nshuti nkunda, mugatangazwe n'uruganda rukaze rw'ibigeragezo mugomba gucamo ngo mumere nk'abagezweho n'ikintu kidasanzwe, ahubwo mwishimire gufatanya na Kristo imibabaro kugira ngo igihe ikuzo rye rizahishurwa muzahimbarwe muvuze n'impundu. Murahirwa niba baba tukababahora Kristo, kuko biba byerekana ko Mwuka nyir'ikuzo ari we Mwuka w'Imana aguma kuri mwe. Ntihagire umuntu n'umwe muri mwe uhorwa ko ari umwicanyi cyangwa umujura cyangwa umugizi wa nabi cyangwa kazitereyemo. Nyamara nahorwa ko ari umukristo ntibikamutera isoni, ahubwo asingiza Imana kubera ko aho iryo zina. Kuko rero igihe cy'urubanza kirageze kandi rubanjirije kuri twebwe ab'inzu y'Imana. None se ubwo rubanjirije kuri twe, iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizabirihe? Ni nako ibyanditswe bivuga ngo
ubwo intungane ziroko akabiziruhije nk'abatubaha Imana n'abanyabyaha bizagenda bite?
Kubera ibyo abababazwa bahorwa gukora iby'Imana ishaka nibiyegurira umuremyi wabo w'indahemuka bagumye bakora ibyiza. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, umutwe wa gatanu. Abakuru b'itorero rya Kristo bo muri mwe ndabihanangiriza, nanjye ndi umukuru hamwe namwe. Ndi n'umwe mu bagabo bo guhamya ukuntu Kristo yababajwe agapfa, kandi nagenewe kuzahabwa uruhare ku ikuzo rya Kristo rigiye guhishurwa. Noneho nimukenera umukumbi w'Imana yabaragije, mubikore mutinuba, ahubwo mubikunze nk'uko Imana ishaka. Mubikore mutabitewe no kwishakira inyungu, ahubwo mubyitangiye. Ntimugatwaze igitugu abo mwaragijwe, ahubwo mubere ubushyo urugero rwiza, maze ubwo umushumba mukuru azaba ahingutse muzahembwa ikuzo ari ryo kamba ritangirika ry'abatsinze. Namwe basore mujye mwumvira ababaruta ubukuru, ndetse mwese mukenyere kwicisha bugufi, buri wese amere nk'uhereza mugenzi we. Ibyanditswe biravuga ngo
Imana irwanya abirasi, abiyoroshya ikabahera ubuntu.
Nuko rero mwicishe bugufi imbere y'Imana igira amaboko, kugira ngo izabakuze igihe kigeze, mwiyegurire ibibahagarika imitima byose kuko ibitaho. Mwirinde gutegekwa n'inda, kandi mube maso kuko umwanzi wanyu Satani akora hirya no hino nk'intare itontoma ishaka kuwiconshomera. Mumurwanye kigabo mwitwaje kwizera Kristo. Muzirikana ko ku isi yose hari abavandimwe banyu muhuje imibabaro, ariko nimumara kubabazwa igihe gito, Imana ubwayo igira ubuntu byuzuye izababoneza, ibakomeze, ibaha imbaraga no kutajegajega. Erega niyo yabahamagaye ngo muhabwe ku ikuzo ryayo rihoraho riri muri Kristo. Iragahorana ingoma iteka ryose. Amina. Mbandikiye amagambo make mfashijwe na Silasi. Uko mbibona ni umuvandimwe w'indahemuka. Nashatse kubatera akanyabugabo hanabemeza ko ibyo mbandikiye ari iby'ubuntu nyakuri Imana yabagiriye, kugira ngo mubwishingikirizeho. Abari i Babiloni batoranyijwe n'Imana kimwe namwe barabatashya, ndetse na Mariko umwana wanjye arabatashya. Nimuramukanye muhoberana mu ndamutso y'urukundo. Abari muri Kristo mwese nimugira amahoro.